sidayda miyuu tolo jacayl kugu taagsado tirayo xil kubaday. Sidayda miyuu tolo jacayl kugu taagsado tirayo xil kubaday. Tugdeer fari kula xusho taageero baahan tahay. Sidayda miyay tolo tugdeer fari kula xusho taageero baahan tahay. qabtay toostiisi wali qabtay Wali qabtay toostiisi wali qabtay.